Ministry ebyobulamu erabudde abazadde ku kimbe kikookolo mu baana ekiwanisa amatanga ensangi zino ate nga abamu tebannamanya nti embeera ebijja buli olukya batere bakebeza abaana baabwe. Muteesiteesi omukulu wa Ministry ebyobulamu Dr. Diana Atwina ategeezezza nti etennyamiza bwe bazadde abamu abalowooza nti kookolo akwata abantu bakulu bokka nga kyetaagisaawo kaweefube okusomesa abantu bamanye ekituufu ekiriwo. Atwina ategeezezza nti weetuukidde olwaleero ng'abaana 13 bwe baakazuulwamu ekirwadde kya kookolo omwaka guno gwokka. Bino abyogeredde mu kusimbula emisinde gyekeddwa aba Uganda Cancer Institute leja Childhood Cancer Kalaorani olw'okumanyisa abantu ku kookolo okwosa okusona ensimbi ez'okuyamba abaana bazuuliddwamu kookolo okufuna eddagala bamaleyo obujjanjabi. Dr. Victoria Walusansa amyuka akulira ekifo awajjanjabirwa kookolo ki Uganda Cancer Institute agambye nti balwana okakasa nga bamalawo okusomooza okulemesa abaana ebitundu wakati wana na 5 ku buli 10 abatamalayo obujjanjabi omuli ebbula ly'ensimbi ezentambula awokusula emmere n'ebirala. Ani Kyuko amyuka akulira ekitongole kinakye wekitakabanira okulwanyisa kookolo mu baana ki Uganda Child Cancer Foundation agamba nti mwina aliwalaga nti abaana 15 bebazuulwamu kookolo buli mwaka wabula 10 bebasobola okutuuka mu ddwaliro okufuna obujjanjabi.
Naye kwenze 15 ubanga 11 olutuuka wano ku Cancer Institute mulako abasigadde basigalayo mu byalo ne bafirayo ekyokubiri n'ababazze tebamalaako bujjanjabi. Obujjanjabi bwa kansa tebuwona nti malaria wiiki emu abawoni bakujjanjabira okumala emyezi kakati omuzadde we bw'aba avawala okuva mu Kampala alemererwa abalala bajja naye webabawa chemotherapy oyo olw'eddagala okubanga lirina amaanyi mangi tebakyafuna byandya birungi era nabo batufaako kyokolaba nti ku buli baana 10 abafunye kookolo mu Uganda abaana 7 bafa.